Ay, fika ngibajulukise. Kimi elihlali khubukile. Kimi bathute lusebenzile. Sithi sonke siphakamile. Bangithipa bathe ngifasise. Kimi ngeke ngizibayizise. Ngibacishe sibongisisebenzise. Bangalingi ngeke baze bangifice. Ngithi yini fika ngibajulukise. Kimi elihlali khubukile. Kimi bathute lusebenzile. So sithi sonke siphakamile. Bangithipa bathe ngifasise. Kimi ngeke ngizibayizise. Bangithipa bathe ngifasise yini ngeke ngizibhayizise ngiyabacisha sibongisisebenzise bangalingi ngeke baze bangifice ngithi yini fika ngibajulukise kimi melihlali khubukile yini bathude lusebenzile so sikithi sonke siphakamile bangithipa bathe ngifasise yini ngeke ngizibhayizise ngiyabacisha sibongisisebenzise bangalingi ngeke baze bangifice sivule bathini bathini hubo qaphela namanga maningi. Ebazofuna ezakhe impilo, ebahalele yakhe impilo. Ayibo, uzwile bathini bathini? Udinga isimilo kuzundize. Ebahambile abazamile, ngale ngoyibukela ikushiye. Ayibo, uzwile bathini bathini? Enamanga maningi. Ezakhe impilo, eyakhe impilo. Uzwile bathini bathini? Ekuzundize. Ebahambile abazamile. I'm gonna go get it, see, I know.